waende shule baba we. Hey, usomeshe watoto wetu baba.